This is Unit 15 of Pimsleur's Norwegian. Niels is talking to a friend. You'll hear him ask,
Hvorfor?
Which means, why?
Hør på samtalen.
Niels, har du noen kroner med deg?
Nei, hvorfor?
Jeg vil kjøpe noe, men jeg har ikke mange kroner.
Hva vil du kjøpe?
Vin og øl.
Har du et kreditkort?
Ja.
Et kreditkort er bra. Hør på samtalen en gang til.
Niels, har du noen kroner med deg?
Nei, hvorfor?
Jeg vil kjøpe noe, men jeg har ikke mange kroner.
Hva vil du kjøpe?
Vin og øl.
Har du et kreditkort?
Ja.
Et kreditkort er bra.
Do you remember how to say in Norwegian, good evening?
God kveld.
You're an American woman in Norway, speaking to an acquaintance. How does he ask, do you want to have something to drink?
Vil du ha noe å drikke? Noe å drikke?
Say, I'm going to have a glass of wine.
Jeg skal ha et glass vin.
Give me...
Gi meg.
Give me a glass of wine, please.
Gi meg et glass vin, takk.
What does he say as he hands you one?
Vær så god.
He adds, for you.
Lytt og gjenta. Til deg. Deg. Til. Til. Til deg.
Say, for you.
Til deg.
The wine is for you. Just listen.
Vinen til deg. Vinen til deg.
Notice that he said,
Vinen.
Wine is a masculine noun, or an en noun, so when you say the wine, you add en to the end. Repeat after the speaker, the wine.
Vinen. Vinen.
Say just wine.
Vin.
Now say the wine.
Vinen.
How does he say the wine is for you?
Vinen til deg. Til deg. Vinen til deg.
Try to ask, for me?
Til meg? Til meg?
Is the wine for me?
Vinen til meg? Vinen til meg?
He says, yes, the wine is for you.
Ja, vinen til deg.
Say many thanks, or thanks a lot.
Mange takk. Mange takk.
Suppose you're short of cash. How do you say some kroner?
Noen kroner. Noen.
Ask, could you give me some kroner?
Kunne du gi meg noen kroner? Kunne du? Kunne du gi meg noen kroner?
How does he ask, Have you no kroner?
Har du ingen kroner? Ingen. Har du ingen kroner?
Contradicting him, say yes, but not many.
Jo, men ikke mange. Ikke mange.
How does he ask how many?
Hvor mange?
You count your kroner. 14, 15, 16.
14, 15, 16.
17.
17. 17.
18, 19.
18, 19. 18, 19.
19 kroner and a couple of dollars.
19 kroner og et par dollar. Et par dollar.
Is that enough?
Lytt og gjenta.
Det nok? Nok? Nok?
Say in Norwegian, enough.
Nok.
Ask if that's enough.
Det nok?
He asks, 19 kroner?
19 kroner?
Sorry, but that's not enough.
Beklager, men det ikke nok. Det ikke nok.
Try to guess how he asks. Don't you have a credit card?
Har du ikke et kreditkort? Har du ikke et kreditkort?
Try to answer, not with me.
Ikke med meg. Ikke med meg.
Handing you some money, he says, here you are.
Vær så god.
How does he say, now it's enough? Be careful of the word order.
Nå det nok. Nå det nok.
Do you remember how to say, the wine is for you?
Vinen til deg. Vinen.
Coffee is another masculine or N noun. So how do you think you would say the coffee?
Coffin. Coffin.
How would he say the coffee is for you?
Kaffen til deg. Kaffen til deg.
Later he starts to refill your cup. Say, thank you, that's enough.
Takk, det nok. Det nok.
But he didn't understand what you said. He's going to ask, could you say that one more time? First, how do you ask, could you?
Kunne du?
Could you say that?
Lytt og gjenta. Kunne du si det? Si. Si det. Kunne du si det?
What's the Norwegian word for say?
Si.
He asks, could you say that?
Kunne du si det? Kunne du si det?
One more time.
Lytt og gjenta. En gang til. Til. Gang. En gang. En gang til. En gang til.
You've heard this before in instructions. Say one more time.
En gang til.
How does he ask? Could you say that one more time?
Kunne du si det en gang til? Kunne du si det en gang til?
So you do. Tell him, thank you, that's enough.
Takk, det nok.
Say together, wine, the wine.
Vin, vinen.
Coffee, the coffee.
Kaffe, kaffen.
He asks again, could you say that one more time?
Kunne du si det en gang til?
Now here's the Norwegian word for money.
Lytt og gjenta.
Penger. Penger.
Say, I have money.
Jeg har penger. Jeg har penger.
I have $17.
Jeg har 17 dollar.
Ask, do you have any money?
Har du noen penger? Noen penger?
In Norwegian, the word for money is plural, so to ask how much money, you ask literally, how many money? Try it.
Hvor mange penger? Hvor mange penger?
How much money do you have?
Hvor mange penger har du?
Suppose you spoke very fast. He says, excuse me, could you say that one more time?
Unnskyld, kunne du si det en gang til? Kunne du si det en gang til?
So you ask again, how much money do you have?
Hvor mange penger har du?
He says, I don't have so much money. Literally, I have not so many money.
Jeg har ikke så mange penger. Jeg har ikke så mange penger.
But I have enough.
Men jeg har nok. Jeg har nok.
I have enough money.
Jeg har nok penger.
But suppose he has no money. How would he say that?
Jeg har ingen penger. Ingen. Jeg har ingen penger.
Now suppose you're an American man talking to a Norwegian friend. She asks, "What are you going to do now?"
Hva skal du gjøre nå? Gjøre. Hva skal du gjøre nå?
Say, I'm going to buy something for you.
Jeg skal kjøpe noe til deg. Noe til deg.
How does she ask you if you could say that one more time?
Kunne du si det en gang til?
Tell her again that you're going to buy something for her.
Jeg skal kjøpe noe til deg.
She asks, something for me?
Noe til meg?
Now you look in your wallet. Say, I have only 19 kroner.
Jeg har bare 19 kroner.
And a couple of dollars.
Og et par dollar.
That's not enough money.
Det ikke nok penger. Det ikke nok penger.
Could you give me some kroner?
Kunne du gi meg noen kroner?
Here's how to say, I can.
Lytt og gjenta.
Jeg kan. 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 Jeg kan.
How do you say, I can?
Jeg kan.
Now try to guess how she says, I cannot.
Jeg kan ikke. Jeg kan ikke.
I have no kroner.
Jeg har ingen kroner.
Now try to ask, can you?
Kan du? Kan du?
Can you give me a couple of dollars then?
Kan du gi meg et par dollar da? Kan du gi meg et par dollar da?
She's not sure that she heard right. How does she ask, could you say that one more time?
Kunne du si det en gang til? Kunne du si det en gang til?
You ask her again to give you a couple of dollars. She says, no, I can't.
Nei, jeg kan ikke.
I have no dollars.
Jeg har ingen dollar.
Ask, can you give me some kroner then?
Kan du gi meg noen kroner da?
17 or 18 kroner?
17 eller 18 kroner?
Now she says, I can.
Jeg kan.
But I don't want to.
Men jeg vil ikke.
You can't believe it. Ask her if she could say that one more time.
Kunne du si det en gang til?
She does, then adds, I don't have so much money. Or, I have not so many money.
Jeg har ikke så mange penger.
Later, you buy something for her anyway, a bottle of wine. As you hand it to her, you say, Here you are, the wine is for you.
Vær så god, vinen til deg. Vinen til deg.
Now for some arithmetic problems in Norwegian. Here's how much is 1 plus 2. Listen.
Hvor mye 1 plus 2? Hvor mye 1 plus 2?
When counting in Norwegian, you use
1
for the number 1.
Nå lytt og svar.
Now listen and answer.
Nå lytt og svar.
Hvor mye 1 plus 2?
3. Tre.
Hvor mye 2 pluss 3?
5.
Hvor mye 3 pluss 4?
7. 7.
Hvor mye 9 pluss 1?
10.
Hvor mye 6 pluss 8?
14.
Hvor mye 13 pluss 2?
15.
Hvor mye 8 pluss 4?
12.
Hvor mye 15 pluss 2?
17.
Hvor mye 17 pluss 1?
18.
Mange takk.
Now you're going to speak with the woman.
Nå skal du snakke med kvinnen. Lytt og svar.
Listen and answer.
God dag. Har du det bra?
Answer that, yes, you're well.
Ja, jeg har det bra.
Vil du spise middag med meg?
Say that yes, that you would like.
Ja, det vil jeg gjerne. Ja, det vil jeg gjerne.
You're in an agreeable mood, so you continue to agree with everything she suggests. Use complete sentences.
Klokka 7 bra?
Ja, klokka 7 bra. Klokka 7 bra.
Jeg vil gjerne spise på restaurant. Vil du?
Ja, jeg vil gjerne spise på restaurant.
Har du penger med deg?
Ja, jeg har penger med meg. Jeg har penger med meg.
Har du mange penger?
Ja, jeg har mange penger.
Kan du kjøpe vin til meg?
Ja, jeg kan kjøpe vin til deg. Jeg kan kjøpe vin til deg.
Tusen takk. Da kan vi spise middag og drikke vin.
She said, "A thousand thanks. Then we can eat dinner and drink wine." The reading lesson for this unit follows.